Thank you. We'll be right back. tonight. Wonder who I'll be tonight. Monsters all come out of the dark. Oh my, so far from the light. That made me feel so cold outside. I truly hope you enjoy the ride. I'll be waiting for you.
Your mind. guru came and rules of all rules. And while one day viciously throwing down on his box, Jack Bolin declared, "Let there be house," and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. And in my house, there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, it can't be kept.
Ha 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 I'm Thank you. Thank you. Everything in life has its mishaps, but one thing I do know, that if you believe like I believe, that you can make it through any storm, through any rain, through any pain in your life. One thing I know about the music is that when you find yourself alone and in despair, and it seems like your friends just don't care, one thing I can truly say, if you turn to the music, everything is gonna be alright. And if you believe it, say yeah, yeah, yeah. Well, this is
yon la se kon Pe chon mouman Ite ti se la kowe Ingane yon la se kon Pe chon mouman Ise ne ke la kowe Tima la me kowe Ifule le mangwane Ule le Ingane yo la seko Pesho mima Iteti se la kowe Ingane yo la seko Pesho mima Izini ke la kowe Kuma la mi kowe Ifunele mangwane Ulele Ifunele mangwane Ulele Ingane yo la seko Pesho mina Izini ke la kowe Timala me kowe Ifunele mangwane Ulele Nisehlone nyakotolo
and
this is my house, and in my house there is only house music, but I am not so
Sometimes you fall down. You